하리보 괴하리모 하리보 괴하 하리보 하리보 괴하리모 괴하 하리모 리비토리도 나무레
Kitabe siho wena wena le lesika laka
kitabe siho wena wena le
wena le
fika
Chabala! only know that part.
Gazi lenxa enye nje le.
I don't know the other part.
Angaze okunye.
And I know the part.
Engikwazi koyilogo.
Wena lifika la ka kitabesi kitabesi wena lifika wena lifika la ka kitabesi kitabesi
wena woke up in the morning.
I feel like I can't come to
church.
Thank you, Jesus.
When things are not well,
and people
running to people,
and
I want you to allow God. Allow Him.
Move,
I want to do something. I want to do something.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Let's try with the same story. Romans chapter
8.
Manyama, I'm going to steal you today as well.
Babu manyama, ngizokusebenzisa namhlanje.
With Mama, try this one. With next door neighbor there.
Kanye no makhelwane wakho.
Ntate, itla.
Amen.
I see it. Next. Okay, let's try that one. Maybe better finished. Alright. That's enough. Can you stand here? When are you standing here? You will stand here until I finish. You are not my bodyguard, but I want to do the demonstration.
Amen.
Because people, they're going to say, Murutuna the bodyguard. Now, they are not my bodyguard.
Amen.
I want you to understand what I'm going to do. Now, Romans chapter
5, 8. Chapter 8.
We're going to read from verse number 5.
So, funda agus kajana sesano.
Once again, repeat it. Okay, with the microphone. Romans chapter 8.
Romans chapter 8, verse 5.
Yona ibalega ka tsela ye. Hubani bana ma banyaka cha nama. Ba moya banyaka cha moya.
Okay, English.
Yes, ngizwe.
Those who live as their human nature tells them to have their minds controlled by what human nature wants. Those who live in the Spirit tell them to have their minds controlled by what the Spirit wants.
Now,
Izwa yespedi kuthi thini?
Banama.
abenyama
banyaka chana
balanga zelelo kwenyama
bamoya
abamoya
banyaka chamoya
badingo kwamoya.
There are two people.
Kuna bantu ababili.
This one kwa nama
longo wenyama.
This one kwa moya
longo womoya.
Kwa nama
owenyama masiye
heaven
owenyama uyaya.
The problem is with some people they want to be into the two parts.
It's very difficult.
Now, Paul Uri
Utu Paulu
Banama
Abenyama
Banyaga Jana
Bafuno Wenyama
Abamoya
Abamoya
Banyaga Jamoya
Bafuno Gomoya.
Kuna
bantu
afuna
kuhlanganisa izinto abahlanganiswa kwenyama nokomoya.
Uwajola
uyathandana abuya khuleke uhlanganisa inyama nokomoya.
When you mix this two,
uma uhlanganisa into ezimbili
zizolwa
ngoba inyama ufuna kwenyama okomoya ufuna kamoya. Yingaka abantu bathi nginenhliziyo ezimbili.
Now you ask yourself,
uzibuza ukuthi uzanjani unenhliziyo ezimbili ngoba inyama ifuna kwenyama umoya ufuna kamoya. Mabaya kumnike mnike ngoba inyama ihlabelelo kwayo bacula iJerusalema. Lo uthi sihlabelela siye eJerusalema masihlangene la bheka siyokwenza
lokhu
masenze umnike mnike.
Wena
uthi siya eJerusalema wena wenyama lo womoya ubheke
mnike
mnike.
Bona these things
lezinto
in one person
zisemtini oyi-one.
How bina munike munike
ma uhlabelela umnike
ewere munike munike
uloku gi unike munike lithe Jerusalem.
I want you to do that right.
Ifuna ukwenze
wena munike munike usha
wena ungumnike.
I think munike munike bayisha pa fast munike munike
bayashesha.
Ari 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 wena bina ra
Jerusalem
bon dintoje
leze zimbili zisemtino yedwa
impossible
kunzima ukuthi zenze into perfect. Kona bantu
they are here
bakhona la
bangali jana mali jamo
bahlangene ngokubili inyama nemoya kwenzeki ingakuthi unenhliziyo zimbili
bothu wena ke nalema ubo
beka
bibili ya
cela ibhayibheli
ya wena kwena wang barking barking ashara imo.
Mina ngiyangena. Ngaphandle bengowenyama. Ngibekela amabhruku afika la. Mangifike la enkonzweni, ngiyaqala ngiyazilungisa. Ngiyaqhawula nokuqhawula.
Uthi warbona mama salona. Kadula fast.
Bese ngihlala phansi.
Kasheba nakho.
Kabheka isikhathi. Ukuthi kwa Sara kunomcimbi. Mani loko ngiya la. Uthi ngiyeza. Futhi ushiya neBhayibheli uyayifihla okanye uyifaka ngasemuva. Manje. Uthi Paulu. Abenyama badingo kwenyama abomoya badingo kwomoya. Angazi wena ukuthi ungowapi ukhona la kodwa ufuna kwenyama mabathi umcimbi ngapha na ukhona uthi kha ngiyobashumayela. Uhamba nabe magigini usese wenyama ngeke ungitshela ukuthi ma ufika ethaveni uthi uyobashumayela ucula umnike kodwa bavulela kakhulu bavulela kakhulu bathi mnike
ngiyazi
ngeke ukhone ukuyidlala ngiyazi ngeke ukhone awuna microphone awuna lutho kodwa ufuna ubashumayeza uloku uyagiya uloku uyagiya uphethe ibhayibheli. Bakhona abantu abanjani uyabazi.
Arabu Galatia
kwabase Galatia
chapter 6, 16.
Which chapter?
Galatians 6, 5, verse 16.
5, verse 16.
No. Wena. Okay, wena go wena wena wena.
Wena ngwenyama.
Wena go wena mama.
Ngomoya.
Okay, lega. Wena bula.
Babulkao.
The same Galatians.
Vula futhi kwabase Galatia.
But now wala 22.
Who verse 22?
No. My wife, wena bala.
16.
Galatians 16.
16.
Until verse number 21.
Until 21.
Yona ibale akatsela yi. Sorang tsela le ishwa ke moya. Ke mo le tlo go lesa go phetha ditumo tsa nama.
Okay, okay. Hey mama. Boy. Tshwara tsela.
Bamba indlela.
O tshwara tsela.
U bamba indlela.
O tsela mo.
Indlela le.
O tshwara tsela.
U bamba indlela.
U tsamaisa ke mo.
U handisa moya.
Ke khona o phetha tsa.
Ke go khona go kufeza ze nyama.
Tshwara tsela.
Bamba indlela.
U tsamaisa ke moya.
U isa moya.
Ha u tsama straight.
Ma u hamba qondile.
U tsama straight.
U hamba qondile.
U tshwara tsela.
U bamba indlela.
U tsamaisa ke moya.
U handisa moya.
Abadlala munike munike.
Ma badlala umnike ngapha.
Ha u shebi munike munike.
Wena ubheka umnike.
U tsamaisa ke moya.
Ngoba u handisa moya.
Ari tshwele pele.
Jena ma idi dumago, dilusha moya. Go mitse moya u di dumago, dilusha nama.
Mame.
Dilo je.
Lalela.
Okay. Ki 17. This 17.
Yeah.
Okay.
Dilo je di ahanana.
Okay. Itshomolose hape.
Tena ma idi dumago. Dilusha moya. Ho mitse moya u di dumago. Dilusha nama.
Okay, mame. Tena ma.
Le inyama.
Idi duma.
As long as elelayo.
Dilusha moya.
Dilusha umoya.
Jenama
lezi nyama
diduma
as long as elelayo zilwisa umoya
awukhulusijwe
mawusindisiwe
ukara siyecha
uphakathi kwakhanya
nama
inyama
nemoya
namoya
ziyalwa
ziyalwa
kana kochedimwe
kesinyisikhathi
komereko
emsebenzini
iphathi
ebane micimbi
asirongo uya phathini
akusukuthi uya emcimbini iphutha
phathi elaya abarking marking
Marking. Farewell or function.
Yeah, farewell.
Or whatever.
Okay. How fit am I?
Mawfika lapho.
Uyile wena.
Uyile wena.
Wadula.
Wahlala.
Bathi bari wena uno.
Bayazi ukuthi awuphuzi.
It's good.
Yebo kuhle.
Mara nakuyazi.
Kodwa mina ngeza.
Yaziwa.
Ngiyazi.
Uri wena uno.
Ukuthi wena uphuzi.
Itlale yona ke mogi stone wabona.
Ngikuphathele lokho okucacile i-drink i-stone siyabonakala. Ngiyakuthelela.
Okay, uno wabona ne.
Uyaphuza.
Afa jona mo utayiwene.
Mawuqeda ukuphuza uyadakwa.
Oba. Oba.
Oba. Uyabona?
Uyamakala.
Uyamangala. Mafika la. Ukuthi beka right.
Afa jona eh.
Makaqeda ukuphuza lokho. Eh wena wazi ukuphuza istone. Uyaguquka.
No. In other way.
Okushukuthi
tjanama.
Eze nyama
cha moya
nezo moya
imanaba
eh izitha
arba
asifundeni
dilo tseo di a hanana dili shitisa go dira seo le siratago gomme he le dumela go tlatlhiwa ke moya ha le sa bushwa ke molao midiro ya nama yona ipepeneneng ke tlalo le boatso le ditshila le botlotlolo ke go hlankela midimo le buloi le tloyano le dintwa le pefelo le bogale le ditshele le boharihari ke bona le polao le botagwa le bohuri le tedi tsona go letseo tseki le ke fela go ke le botsa jalo ka he ke le buditse khale kare Baba dira go tse byalo ba ka se je bogwa mushong wa modimo.
All right. Now.
Manje. Izwa iBhayibheli thini?
Ha u je batho ba tlo le o tshola.
Ma u tshela bantu ukuthi bayeke lokujola.
Iring yeo, I think
it. Ithini leyo?
Somehow iring.
Le buatswa. Le buthotolo.
Uka buthotolo. Ha u buja batho ba re ba tlotlola.
Ma u tshela bantu ukuthi bayaphinga.
Batho wa rwana.
Batho mfundisi uyathukana.
Bible ya rwana.
I Bible yathukana.
Wena u tlotlola wa febe.
Bathi yeke lokufebe.
Uka batho ba re mukule muruti.
uzwile nithi umfundisi uyathukana ibhayibheli iyachaza ithi abantu abanjalo eyabenza lokho engeke bawubona ubuso amagqubu amagqubu wokwenyama phakathi kwamabandla kukhona amagqubu kodwa sisepulpitini saqala inkulumo ngenkulumo ukuthi sisesenyameni abanye babantu babaqubula bebenza ilo amathele mabona umuntu ephuza utshwala ithi ibhayibheli usesenyameni ikhuluma okuningi kuningi futhi ithi ngokwenyama lokho mangabe uyakwenza lokho usesenyameni angikhathali ukuthi ugiya kangakanani mangabe uyakwenza lokho usesenyameni ibhayibhile eshoyo kunabantu abenza zona lezo mamtshela ukuthi usenyameni athi usho kanjani ukuthi ngaphila ngedwa na kukhona abanye abantu ithi ngiyibeka iqonde ma ngayibeki kahle uzothi ngeke ngayibeka kahle kunabantu abanye sithi basindisiwe kusista makaphuma la kunamagama abambiza ngawo kunababrother mabala ubrother makaphuma ekhaya ekhaya ewena usenyameni
I was shocked by something.
Bengixakwe ukunye okuthile.
I'm not going to tell you the name of the church.
Angiyokutshela ngegama lebandla.
But we went somewhere some other.
Kodwa besiye kwenye indawo ngelinye ilanga.
When we were there.
Uma silapho.
They said.
Bathi.
Basabadle kaphile.
Abasha beze ngaphambili. Basipha umhlabelelo.
Basabadle kaphile.
Abasha beze ngaphambili bazosipha ukuhla umhlabelelo.
Bayimi kaphile.
Beme ngaphambili.
Babili.
Bagiya bathi ngabasha sibazi baba abantu abasha siloko thamba savula ku Facebook bona labantu abathi abasha umuntu ubekile okuthile ubekile okuthile uthi mina nonkosikazi wami kodwa umuntu omusha labo bantu basenyameni Githi ngithi ngibona umunye futhi naye ubekile uthi mina
and my family
nomndeni wami
bona ngimo Facebook
kuse ku Facebook engesonto bathe babantu abasha phakathi
neviki
beme kanje bawumndeni kodwa bathe babantu abasha basenyameni bayaphinga bayafeba masifuna ubona umhlolo iyani kufacebook mamfundisi niyobona abantu abantu basindisiwe kodwa into abazenzayo
Umthole umuntu na Facebook.
Umthole nje umuntu emile ku Facebook.
Every minute skirt.
Aqoke sifika la. Aphawuzile futhi.
Umona mina.
Usenyameni.
Ngamokirekeke.
Ngaphakathi enkonzweni. Ungu sister. Ungu sister.
Ku Facebook.
Ku Facebook.
Wafela.
Uyaphinga. Hey, we prostitute. Ungizwile.
Muthi yena ho.
Yena loyo.
Umona mina.
Usenyameni.
Awuna urinama
akuna kuthi inyama ivume zikamoya
uPaulu ari
ingaku Paulu athi ngiyazama umoya ufuna zomoya inyama ifuna kwenyama mina ngingupaulu ngiyaqindezela ukuthi ngithola zikamoya
bathu babanje
abantu abaningi bacabanga ukuthi mangisindisiwe asilingeki siyalingeka singabantu mamfundisi singabantu sibabantu mfundisi ubathole amantombazane bahleli phakathi enkonzweni agqoke ifikala uhlala laphambili avula amathanga abantu niyangizwa ma ugqoke lokho okufika la back seat ungezi la nginenkinga mfundisi mangigibela iteksi kwesinye isikhathi ngihamba ngetekisi masihamba ngetekisi uthola umuntu uphuma endlini mayephuma endlini unemira uyazibheka wazibheka wagqoka loko akugqokayo wabona kuza la wajika futhi wazibuka wabheka wathi khangilungile wahamba wayegibela itekisi mayegibela etekisini ugibelile kodwa uthi right uloko adonsa ingubo yini lokufihlayo ngoba uphuma ekhaya wazi ukuthi le nto i-right i-right le nto ilungile ilukile muruti ilungile
babangu babo brother
abanye babo brother
akitsibu wena
angikwazi wena
nikinali discussion
benginengoko
ni pastor Pet one day
nomfundisi uPet ngelinye ilanga ngithi mina nginenkinga mangithenga
ibrook
mangithenga ibrook budabukile la buveza ukuthila ubugqokile ubugqokile ababhara mruti amen uyazi le eveza umoya la esikekile nabafundisi bayazigqoka lefa ki-oxygen uthi kuyashisa ukhiphe imali 500 wathenga le jini ledabukile masithi nikela uthangi nayo kodwa uthengele ebhokati eneimbobo
awumbuje wena wanama why awumbuje
wena wenyama ke untele
what is the point of wearing that
yini ukuthi ugqoke le ingubo ezivulekile
kufita standard urawurawu limonameli
kusho ukuthi masenyameni fanele ukuthi unalise isigaba senyama sihamba nezigaba abanye abantu bafundisi laba bathi ngabazalwane bathi sinelisa isigaba okanye isikhathi usenyameni awusisemoyeni babulukawu cela ubale ngiyaqeda manje
22. But the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as this. And those who belong to Christ Jesus have put to death their human nature with all its passions and desires. The Spirit has given us life. He must also control our lives. We must not be proud or irritate one another or be jealous of one another.
Now, mame.
Lalela.
Now, ibu akacha moya.
Kikuluma ngezi ka moya.
Iri wa moya.
Ito wa moya.
Wa moya.
Owa moya.
Atsa maya mukacha moya.
Maka hamba ngoko moya.
Ubona
ngezi thelo ziphuma.
Wanama.
Owe nyama.
Atsa maya.
Make hamba ubona ngezithelo ziphuma izithelo zenyama inkinga kodwa omoya mayihamba fanele ubone uthando ukubekezela ngoba senyameni siyazondana kodwa ngithi ngisemoyeni okusho ukuthi ngisenyameni
ugira kijelasa kuri lika wifi
uthola ngelinye ilanga ubaba lika wezenkonzweni ubheke kodwa ngithi ngisemoyeni iza baba lika uyabona uhamba uziphethe kanje zikubonisani zikubonisani ukuthi ulibaba lika uyaziqhenya ngoba ubonisa loku okanye mangigqoko okusha efana nale yam yintsha ngaso sonke isikhathi angihlabeleli angithi ngigqoko okusha ngenza kona loku ngigqoke entsha ngisenyameni uma ezaphotha ikhiya ibusiso kodwa yena ufuna mina ngiba nomona mina ngiba nomona ngithawa kunini ngisebenza awu baba lika wathenga imoto enemoto ezimbili uthengele unkosikazi imoto omunye nomunye ushayele
yakhe
mangihleli la ngiba nomona
mangikubingelela
ngithi ngikubingelela ngikhuluma okuthile uyangizwisisa ngiyabingelela kahle kodwa entiziyweni khona okushoyo bakhona abantu abanjalo sisenyameni abanye babantu uthola abenzi ukuthi kubonakala imisebenzi
kaJehova
uyaziqhenya lo muntu nomeza laphambili uphakamisa amahlombe bana bakaJehova ukuthi nibone loku akathi Jehova uthi bana niyabona loku ukuzikhukhumeza usenyameni abulika uqedile thanda uqeda isikhathi
sishiye
lalela ngumzalwane makase nkonzweni akathokozi ungena la enkonzweni ekhona umehluko phakathi kokuhlala phansi wazilalelisisa nokuhlala nje ukuthi ungathokozanga uloku balisa ucabanga ukuthi yebo kodwa ngifuna ukuphuma masinyane abantu bangimele usenyameni mangabe ukhona ephakathi kwethu ngoba ungaba usister une-boyfriend usenyameni asiloko siya le mangabe ungubrother mamfundisi la
kuwhatsapp
uloku ubheka ubabuka lapho uthola beka isithombe somunye umuntu uyazibuza ukuthi kuloko kuyilesithombe salo muntu uthi isihlobo sami akusi isihlobo sakho uthandana naye ma uthi uyambuza uthi ngeza nje umuntu from nowhere fanele ngazane naye mangabe unjalo usenyameni kunabantu asibeke kahle kunabanye abathi bomama uthi ngumama enkonzweni kodwa uhlala nomuntu angakushadanga awazange wabusiswa izulu kalazi lutho kuthi wena usathandana kusho ibhayibheli uJehova size siphume enyameni. Jehova ngisize ngiphume enyameni. Ubabheke kusasa umsombuluko. Uthole bahamba kanje.
Wabona ufihla ko shopo.
Ufike stolo.
Areka buruku.
Wathenga ibruku.
Maybe asirekele bandi.
Mhlamba angathenga ibandi.
Wabara buruku.
Wagqoka le bruku.
Abuveya.
Wabeka la ngezantsi kwezinqe. Zibuza ukuthi kungani abeka le bruku la. Aqede athi ibhande kalikho. Kodwa kalithenganga.
Umona mina.
Usenyameni.
Akiriwe.
Angisho wena brother Mahlatsi.
Rafeja.
Siyaqeda manje.
Ngibaruthi.
Jova size.
Ethe umona mina.
Siphume enyameni.
Ngosinama.
Ngoba inyama.
Inyaka jana.
Ifuna kwenyama. Uma inyama ifuna konyama ngizwisisa ukuthi ngifuna ukuthini ngoba omunye uzothi ngithe angayothenga iKFC uma inyama ifuna kwenyama mhlawumbe isikhathi senkonzo omunye ifuna ukukhipha ngeke ngize enkonzweni ngiyaphuma angithi ngifuna lokho kwenyama.
Are we even tema?
Ite murut.
Murut ali ali tibi tabi. Murubatu.
Abantu.
Ayo nako ya service.
Magu itkaten kwa.
Nagere kumunchali out.
Mangi tinga keep.
Ah, umusaka sana chaga usa.
Utiksa sa ngege salunga.
Na menya kachana.
Inyama ifuna kwenyama.
Mara mudi marutu.
Ucho oversize.
Verse number 6.
Verse 6.
Then get all. Romans 8:6. Okay, here we go. If your thinking is controlled by your sinful self, this is spiritual death. But if your thinking is controlled by the Holy Spirit, by the Spirit, there is life and peace. If your thinking
uma ukabanga kwakho
is controlled by sinful,
kubuswa umoya wesono,
this is spiritual death.
Kunomoya ukufa. Kunokufa kubili. Kunokufa kokuthi ngiyafa. Bangigcabe ethuneni. Kunokuthi ngife. Ngafe moyeni. Uyazi ngifa njani moyeni? Ngilo bengivutha. Futhi ngithi angingothintwa. Angithintwa. Namhlanje. Awusese ilonga thintwa. Baloko bakubamba bamba.
Ibile watheya
futhi uyahleka baloko bakubamba bamba
uwile emoyeni anakotshela
ngalesa sikhathi bongabanjwa
emana oru fita ubona manyamanya na road
mathuthu uyadlula ubona omunye akubingelela
ona banonga road
usayi first stop khona manje uzumbheka nasemehlweni. When are down?
Uwile. That's why on Timothy.
Inga kutu Timothy. Kona banya bantu.
Bakwile.
Bafe.
Barabapila.
Balogo bapila.
Timothy.
Kusu Timothy. Kota base nyameni. Benzo kwenyama.
Bakwile bapila.
Bafe bapila. Itumbu. Ankulumi inga leze sema kazeni. Gisho lezi emoyeni. Bafile. Makathi uyacula la. Inkinga yodwa. UJehova akasekho. Noma ehlabelela. Ufuna nje ukuthi abonakale.
Hayi Jerusalem. Mama tia yobe moga kama. Tsara lekhi.
Amen.
MCG ga ga fetcha.
MC sefetcha.
Number 7.
Romans 8:7.
Nama he inyaka tsa yona ilwa le modimo ka go bane ha irate go buswa ke molao wa modimo.
Okay, nama he inyaka tsa nama
inyama maifuno kwenyama
ilwa le modimo
ilwa no Jehova
kuri rina batho banje
ukuthi nabantu abaningi
rilwa limudimo
silwa noNkulunkulu
ngaba kalanna mayari
ngenxa yenyama yethu
inyaka jana
ukuthi ifuna kwenyama
kuri rivetha muri kuri la meta muri
siyamshaya uNkulunkulu
lenabo brother
ninabo brother
sathi bayo wena strong
ungathi wena unamandla strong wazi ukuthi kuyobhala ukuhlolwa khona manje bathi zizosiza wena uthi cha mina ngimile bathi uzokhulekela umuntu wena uthi cha mina ngimile uthola usista akushayela ucingo ukuthi uzokhuleka makusebusuku athi kuyaphuthuma uze uphuthuma qaphela bizomunye uhambe naye ungathi cha mina nginogqobo inyama ifuna kwenyama umoya udinga okomoya ungaphoqi ukuthi ngiyamthemba usisimpumi ngiyamthemba inyama ifuna kwenyama wathi cha sizoshare ilanga lonke ngeke ushare ilanga lonke
That is why I felt they lose abantu abanje.
Ingako silahlekelwa abantu abaningi.
They were loser because.
Silahlekelwa ingoba.
Namayenyaka jana.
Okwenyama kudinga okwenyama.
Mara mudi martuse.
Kodwa uJehova size.
Mudi martuse.
UJehova size.
Uri nama.
Ukuthi inyama.
Uri moya.
Okanye umoya.
Bathi ke nama.
Ube namandla enyameni. Kube ngapha.
Nama ikumra.
Inyama ibengasemu.
Umoya ikopi.
Umoya ube phambili.
Ukapholo ri.
Izu Paulu thini?
Paulu ore.
Uthi
kinyaka ukukobetjana mayaka.
Ngifuna ukuthobisa inyama yami. Ukuthi yenze ngikufunayo.
Yale kabana bamudimu.
Njenga bantwana baka Christ.
Inyama yarina.
Asithobise inyama yethu. Ukuthi umoya kwenzeke lokho okufunayo.
Paulu yena.
Naye uPaulu.
Ubona njona le challenge.
Ubona kona lokho.
Kuse ababulelanga.
Ingako abeka khuluma.
Arinama yenyaka
cha. Athi inyama idingo kwenyama.
Mara moya.
Kodwa umoya.
Unyaka cha.
Udingo komoya.
Kona lesongwe riyo peji.
Khona umhlabelelo sihlabelelile.
Iring elale ka uyela ubobetha so. Iring songwe le le linaso. Rau cha, bagarini beri bina so. Ya,
cha. Siyawusaba moya.
Unyaka moya wa muthi.
Sifuna umoya kaNkuluNkulu phakathi kwempilo
zethu
masibusa umoya siyofika esigabeni
esiphezulu
siyoba yincwadi le abantu abafunda kuzo
number
26
he olivialo liwona moya ore tlatlola phokolo Ubane rena ha re tsebi se re ka go se gopela le mokgwa wa go gopela ha re o tsebi ke wona moya o re rapedishago ka diphelo tse di shita go molomo
balate diwane di tswalle di tsama
ya le di taba tse re tlo di reng motimo he ana le rena re sa tlo shiteletswa ke mang
okay arba le ga english
kalang is
26 and 31
In the same way, the Spirit also come to help us, weak as we are, for we do not know who we ought to pray. 31. In a view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us?
If God is for us,
umujove ngakithi kubani ungamelana nathi okusho ukuthi masingakhona ukukhuleka singazi ukuthi sithini umoya ingcwele uyasiza masisemoyeni kuzama sinyane emsiza ngaphambili siyabonga